DajimSafi.com
Genie X Double Six
J-U-S again
Melanin Queen Kambali ndo naogopa Naogopa nitaje nayo Kwa penzi lako hata kusota Yani nitasota nitangangana Kwenye hii dunia Heri ningekuona wa kwanza Haya ninayokuambia Natamani nishike kipaza
Kama mzigo umeniokota Kwa maana nilishatupwaga Kuwa nawe nahisi kana ota Kwa jinsi unavyonipa Unavyonikoroga Ukinipa unipi mara moja Ish, Mara kwenye sofa Mara baby kali ya kigoda oh, oh, oh. Usiniache mimi 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 Usiniache mimi
Fikiria inakuja nchozi Usiku mzima nakuta Pendo lako ndo malisha nchoma Cha ajabu yani hata siumi Maski umetoboa ngoma Maneno maneno wala sisiki
oh, oh. Kama ni kuzama nshazama Wajewani yuko wena boti Kwenye kina kirefu nshakwama Tulivu hata siyo gupi Unavyo nikoroga Ukinipa unipi mara moja Ish, Mara kwenye sofa Mara baby kali ya kigoda oh, oh, oh. Usiniache mimi Usiniache mimi Usiniache mimi Usiniache mimi Usiniache mimi Usiniache mimi Usiniache mimi, usiniache mimi Hata nifanye nini, usiniache mimi Usiniache mimi, oh, oh, oh. Hata nifanye nini, usiniache mimi Usiniache mimi, oh, 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 oh
Come mix slicer
yep. Music